changanya wengine na unakisai. My baby boo, umeni changanya changanya paka umeni madisai. Baby boo, umeni changanya changanya wengine na unakisai. Sana nasema gadoze, mele mende yako tamu kote kote. Kupindani sana kifo kitu kute. Minawe, unanifanya paka mini siku choke. Walidini gani sema ni okoke. Unataka wapi sema tuende wote. Minawe, mwesako ni korasi. Chochote kile nitakupa Wengi mapaparazi, wasije kweli kukugusa Kupanda ndiye kazi, kushuka raisi kabisa Nifanya kida kazi, kwa penzi lako limefika Unaendana na mimi, kama ngumi fiti mwilini Nini tameza kuinini, ukiniache misafarini Baby boo, umeni changanya changanya mbaka umeni maliza Baby gay, umeni changanya changanya wengine naona kiza My baby boo, umeni changanya changanya mbaka umeni maliza Baby boo, umeni changanya changanya wengine naona kiza
Kwenyegiza mwanga kimuli muli Zuli wako wengi kuna wadatisha Wanagonga mwamba wafungi goli Najiona mimi Nikikutaza mosoni Sasa kiocha nini Unatosha kuwa ndani Wengine napiga chini Namba yako moja mami Peteva kidoleni Toa tufunge mwakani Aye, mweza kunikorazi Chochote mimi nitakupa we Hili mapaparazi, wasijaribu kukugusa we Kupanda ndiyo kazi, kushuka raisi kabisa we Nifanya kija kazi, kwa penzi lako limefika we Ahe, andana na mimi, kama ngumi fiti mwilini Nitameza kwinini, niniache misofalini Baby boo, umeni changanya changanya mbaka umeni maliza Baby gay, umeni changanya changanya wengine naona kiza
Sinapatikana pia huku Ulaya mboga za majani sinapatikana